sanduuqyada codbixinta ee magaalada Mombasa oo la furay xilligii loogu talagalay 12kii arrimo ayaa tirada dadka codbixiyaasha waxay ahaayeen kuwa aad u hooseeya. Warbaahinta ista ayaa waxay u qorgashay dhowr goobood ka tirsan goobaha codka laga dhiibtay magaalada Mombasa ka tirsan, iyadoona ay ugu badnaayeen meelaha aan soo booqanay deegaanka Mvita ee bartamaha magaalada Mombasa ku yaala. Kumayay iyadoo ay magaalada Mombasa ay ka diiwaan gashan yihiin 640,000 cod in ka badan, ayaa dadka codkooda waxay ka dhiibanayeen 1,400 xarumood in ka badan oo magaalada Mombasa lix deegaan ka kooban tahay ku kala yaala. Cabdisamad Sharif Nasir, musharaxa xisbiga ODM ugu tartamaya xilka barasaamnimada ismaamul goboleedka Mombasa, ayaa codkiisa waxa uu ka dhiibtay iskuulka Mvita ee magaalada Mombasa, waxaana la hadlay warbaahinta.
Nawapatia wasia kwa watu wote. Watu wengi wana fikra na dhania ya kuwa kura zitachelewa, kura zilianza mapema, hazitoendelezwa baada ya muda unaotakikana. Na pia hamna foleni, walioko hapa wote wamepiga kura. Kupiga kura inachukua muda wa chini takriban dakika 3 mpaka dakika 5. Kwa hivyo kwa sababu ni boksi moja pekee yake, ningewasihi watu waweze kujitokeza kwa wingi waweze kuja kupiga kura zao.
Je, pengine umeridhishwa na jinsi tume ya IEBC inaendelea?
Mpaka sasa IEBC wame so far hatujapata incident yoyote.
Hali ya usalama
so far is good, we've not had any incidences.
Sabina Jeega oo ka hadlaysa halkan ayaa waxa ugu baaqday dumarka codbixiyaasha ee magaalada Mombasa ku nool inay codkooda ay u soo baxaan oo ay dhiibtaan.
Ningeomba wanawake wa mama wote wajitokeze kwa sababu hii ni kaunti yenu na gavana atakuwa gavana wenu kwa miaka 5, na kwa hivyo ni vizuri wa mama wajitokeze. Tuna maneno mengi sana tungetaka kusaidiwa na kaunti.
Dina Akal Hassan Umar Saraayo oo xisbiga UDA ugu tartamaya xilka barasaamnimada ismaamul goboleedka Mombasa ayaa isna codkiisa waxa uu ka dhiibtay fagaaraha Makadara ground isagana warbaahinta la hadlay.
So we are quite confident that this is an election that we will win, and I'm asking the voters that we still have a couple of hours. It's now about 11:30. You have another couple of hours to the close of polling. So exercise your right. I know it's a Monday. I know it's a by-election type of format. But I think it's also a postponed election. And the high stakes for Mombasa. Kuhakikisha kwamba tumeondoa hii project na wale walanguzi na wale watu waliharibu hii county. Kwa hivyo I'm very confident kwamba tutapata ushindi.
Xildhibaanka deegaanka Nyali Maxamed Cali ayaa isaguna halkan isoo ka hadlay waxa uu sheegay in ay ka warqabaan dad dhinaca ka soo horjeeda oo lacag bixinaya si markaasi codka loo weeciyo. Lakini sidina akira ya renta asis kifu gayi.
Kwa mbalo halikubaliki kisheria. Kwa hivyo tumetoa makataa ya saa moja kwa idara za usalama ama asasi za usalama. Wachukue hatua ya hawa watu wanaotembea na pesa wakihonga-honga watu katika stations zote hapa Mombasa. Wachukue hatua ya dharura. In another 1 hour, sisi hatutakubali hiyo tena. Na pia wakaazi wa Mombasa County tunataka kuwaambia hizo pesa ni zile pesa zenyu zimeibiwa kwa miaka 10. Hii county imewachwa na deni ya 4.9 billion. Wameiba 220 billion katika hiyo miaka 10. Kwa hivyo hizi pesa wakija, hata hiyo hongo ya shilingi 1,000 muongezewe zaidi iwe 10-10. Lakini mkiingia pale ndani, wewe pigia Governor Hassan Omar wa UDA. Vile ambavyo mlifanya katika general elections, hii pia tunawaomba mfanye hivyo.